ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
Mamadou Keita to ɓoggi jande a fandu haala Mamadou Sama Seku jam walla sakiraɓe heeɗiɓe lootol buuru yofa hande buuɗi tabbeena malli hemere sifa Bamako ɗo kawrolla dow coggu buuɗi deɓe sappo e nayyi sifa yontere ƴaɓɓine nde hakkunde gouvernement o e kañe syndicat ji ɗi e tawede fof client en ɓe kay gottike kabaru muɗum hono hunjande hoorede mbiyanna demal men hadde rafi nguure ɗum wonno mbiyanna ɓernde kawrutal keñen hakkunde koniɓe kabaru muɗum ɓe o heewina le jogolla rimdaɓe worɓe e rewɓe saabi ñalloma hertanago kabaru muɗum le annaru ndu ñande sappo avril wonko juliette kulbal heɓani en ndenda ɓerto femme les journal meɗe ɗin gon semme kabaruji amen hande bete alal baari sappo e tati avril 2022 bisimilla sakiraɓe bangal kawral hakkunde syndicat ji boulangerie jeeyoɓe buuru e kañe du gouvernement o coggu groupin tongama buuɗi deɓe sappo e nayyi sefa ana wara yontere hannde ka noonno ɗum tawka ɗum teddinaka no haniri le boutique ji kewɗi lamurre nde lolcol buuru yo buuɗi capanɗe jeegom sefa joi en boulangerie ɓe e kañe jeeyoɓe kay holliti mbenna dulli ko sambini ɗum mariam koulibaly wonko heɓani kene fasitago oumar waygol e sita sidibe
kala wala buuri ñalawma hannde ano wonde sottede buuɗi capanɗe jeegom ngallure Bamako nde tawama wiyede ɗum sotte buuɗi capanɗe joyyi e buuɗi nayyi fuu ɗum laamo kañe sottanoɓe buurɓe pamruno dow hen fedde sagontode hono kamɓe jeeɓi boulangerie ngaji le leydi Mali ndi kanko noddirteɗo Ahmed Dambélé o wi koɓe kaldi e laamo o kane heddi
sinon gouvernement amisaria wi buuɗi on cotte capanɗe joyyi e seeɗan o coggu ana hani batede nokkuɗe fuu jumiraɓe boulangerie ɓe kañ e cottoɓe buurɓe e jumiraɓe boutikaji ɓe fuu ana hani batede o saria leɗɗi geddi ma wonle muɗum soni neɗɗo heɓama cottiɗo buuru caggan o coggu haalaɗo ɗum walla ɗo yamiral amen menen
kamɓe sottoɓe buuruji dow motongaji ɗi ɓe mbi ɓe jaɓanayyi oɗo golle ɓe mbi hi laamu aɗa wawi wadde imma daraji jaati ƴewto yalla hono hani waɗirde jukkoje fewde e yimɓele ɓe jaɓay rewde ɗiɗo sariyaji keɗɗe mo kanko noddirteɗo hamma Ousmane Touré kanko laami sottoɓe buuruji ley leydi Mali ndi komo sufi dow hen
buuruɗen wala gotun ɗum natto saabe coggu o ndu wawa natade gotun caggal coggu homo fuu ana tewta tono mum tan tewta le coggu watteɗo wala mena cottoɓe buurɓen wala jumla e boulangerie wala jumla e boutique aji
wattu joni o ñamoɓe buuruɓe kay ana gonde wadde dow hen landol yalla huɗulati sababu oɗo tiiɗalla
nawtortoɓe kay yeeli oɗo coggu buuru o ɓuyte e wi mabɓe mbiyanna buuɗi capanɗe jeegom na hewani ɓe sanne siɗo ɓuuri fof oɗo wattu mbiyanna nde ramadan kañe ɗum kuɓɓu mawɗo o ndenno kamɓe dar wonkoɓe kanni mariam kuɓɓeke ene fasago oumar waygol
yo saabi sukaɓe noon sowona ɗum ñalawma hannde o kay ɗum tiiɗi sanne no buuro tiiɗirno ɗum haɓɓi hoore amen sanne wattu joni o condi farani e hoore muɗum an tiiɗi fewi farani komin mboyi sodde somin ñama seeɗa yalla alhawa amen ɓuyto e buuru hannden ɓe mbi iɗum tiiɗi nokkule ɗe fuu iɗum tiiɗi laamum koɓɓe an kani fiyande ɗum dabare a yeehi no buuruji ɗe tiiɗirno kay ñalawma hannde o kalawal buuri buuɗi capanɗe jeegom min cotta
sakiraɓe tutto hakkillaji mon du kabaruji amen banggue bem amen facebook ado twitter fedde union puran fedde union européenne mbiyen holliti wiide gottan jande dow mbiyen habtiɓe mali e kañe garde mali ndeno garde national mali ɗum ɗo keña woni ko keƴaɗo union européenne waɗi ɗum kanko mo wiye joseph bourel yo ele wattu kawrtal kumaniɓe mbiyen golloɓe guldal gon kumaniɓe kabar guldal hakkude leyɗe to luxembourg toon mbiyen kan jande mbiyen jande nde ɗa fana yowi noon dow heftawol de ralide mali e kañe du kabar démocratie le l'armi kalifa guyta wonko heɓene kedi fasago oumar waygol
kanko joseph bourel o wi wala ko ɓeɓe annie so wona ko sakiti ko leydi mali ndi kañe rumde europe nde fuu gana famruɓe ɗum e tawede fuu o wi fedde union européenne nde heddote famminde maggal paɗen le leydi mali ndi kono ayri banggal sariyaji le wolde kanko keƴaɗo kabaru ndenago kañe ɗati politique le fedde union européenne nde o wi wajiɓe ɓe ɓaman ɗiɗo anniyaji saabi de maggal paɗen jooɗiɓe le sallinguro ñalawma hannde wala fuu ko kokkiɓe kono ayri banggal dalili ka ɗum e tawede fuu o wi ɓe jopota lefol sahel ngel o wihi duɓe darnino yoga e golleji mabɓe ɗi ilelenoga e jetti lewru mars ƴaɓɓi noon du miccitiɗen wiide union européenne maggal paɗen mabɓe temeɗe temeɗe gon le leydi mali ndi kanɓe jangguinde maggal paɗen wonɓe le leydi mali ndi eɓele IETM kañe ECAP Sahel ECAP Sahel golleji mabɓe ɗi timmino le yitande 2015 ɗum junnama faale capantati e goho lewru janvier hitande 2023 EITM ko wonno le leydi meɗen ɗi litande 2013 jokkiti to golleji muɗum ɗi faale sappo e jetti lewru mai hitande 2024
huncan hore kebal ujnaaji temdere ton ngaji men li dubi joi dum woni fanda min kawrtal leedindi do yirwere kabaru men to leedi mali ben kawrtal gal landinama ndane tera mun kenyan trazare bomo ko do wonande zutrafa zatrufa mali e kanye don fedde iita e ministere ko moninde de ben yirwere duminde esra jaran wonuto kedana ko hebani du fostango mar wagol sita sidibe
ko woni fana mudu faabe jewto yalla hono dedo kudde demal mudu hani yirwirde le nokko faabe kaba e wayde nyaame fa haaredu kedde mo kanko noddirta Youssouf Traoré yo gote lamido fedne noddirta jatro fa li lidi malindi
famuntunde jama wi fedde entertainer so jane ana dari darorgan mangan do kabaru nyamiri bani adama dungu natto savanen hono kabar hewtinde bibbe leedi fu nyamiri de fedde ne ana wonde tayi dabriji mawdi yalla du ana haba yaade yeso tegal mudun hebre wattude barke e nokkuji men lemtene fu
kanko Modibo Keita ministre kumini do kabaru yirwere dumini leedi malindi o wattu jono demal ngalan hani beedi
soja ana yafi dum hunne ko wal lemede ni leedi meden e tatte mudum fu du sabi hannan so medde wonde e wadde imma daraji yalla dun heba darorgam mangan le demal leedi meden ni tiagal mudum asde forage nokkuje futa dabaji marse le leedi ni yalla lemo kan e duro fu an heba nafa mudum le leedi ni
mi citide wi'i dum e demal ko remete nyaloma hando le leedi meden di tonuji ko hebete le hitande an yafa ujnaaji sappo e joyi
faande bangal ngal do kawrtal do men ben kurtama wiide ko warata milliarduji 32 sefa ben hertanama kabaru ngure dum won ko holiti bat ouvri kadiado yon european le mali dum holti wiide ino european ben ndarti holiti dun lamkobe mali be denno isra jara an wonoto kedan fo sango umar wegol
L'Union européenne au Mali est très
Union européenne fabot leedi malindi ko nayri bangal nyaame fa haare wattu jono wakande jawdi yaltinte ko yaata milliarduji 38 CFA dum watte e juude pam fedde humnine kabaru nyaame fa haare li adna rundu hanbe fufabede be yo yimbe le burbe fu tampude le balde jabbinode e martino dido kabaruji feso wiyama won ko darnete ko nayri bangal golleji Union européenne hono nyaame fa haare kay min darnata dum min tawete bangi leedi malindi Union européenne fabot leedi mali
dere berande famu journaliste be ben kabaru ko wiyete fact checking dum no sisli kawtal ben fudugal kenyen talatare ben talatare kenyen bomako do ben gal do kawtal baldin nay fanda mudum woni sembinde bodo golle journaliste leedi mali yalla e be cernda ko woni ben pineji e gongaji bangal kabaruji di den no landini gal do kawtal woni appel mali e kenye twindi amnesty international elizabeth walte mohammed na wonotu ke da fo sango ben umar bagolo sita sidibe
le bema ande to wakati fu amatan ton kabaruji tawe dum wana ngonga wakati njaton foto ngaji kanye konande mudun kanko no dete tijani togola lamido fedde tiwinde de o yinjettino kabaruji kanyu hani bamde gal do dongal teddugal yewto yela hono hani sitirade kabaru so hebi dum
vous ne serez awawa no dete fe wi anwen ka fam do gollema suni wala antitita kabaru gombido seda e mon gomda tegal mudum batte kasin sariyaji halade li hokte kabaruji
different formation
kanko lamido journaliste bindobe le beme ande to mo noddirta Modibo Fofana do mo tawa o winde do jande famminan be do jangobe fufotano leedi mali ndi wori nyaloma hande no
tuna halen ma gonga on hadde penal hannen le yedun kabaruji ana tiidi fa wala sedan sabdina wakkati fu halamud ana hale ne yedun kabaruji meden en wala kaaki lobbi ko natto sabe fa bada en heben hokke kabaruji lobbi ga du e tawede fu jama an han tinnade parti yeda kulle ko wana tar sabe hewtna en torraji
ko yata yimbe le chapantoto kanye ngondi e jenginede no kan hokkirde kabaruji nyibudi
meneme wala kaaki lobbi ko faabato amen me golla golla amen ma mujjiri sa yebi hannen kabaruji peneji buri hew halan hannen buri gomdidi jaati sabde homa fu natke hokko kabaru gaabe wala kaaki mudum so homa fu holitama lawol mo han jogade yalla an hokkitata kabaru ba wodiri mi de tijji torrade famna
fedde maison de la presse de holiti wi de jokkiti tono dido kabaruji wori
tawrade dimdaado debbo ma gorko yo moƴere mawnde ndenno kabar mudun yo yidu pabun dirala men gondalle kanyu dun sunugul endam ndenno hono kabaru mudun wurdi wakkar juuno jeddo kew jilet kubal mun keben bangal mudu do mbenno nyaloma hertanango mben rimdaabe worbe e robe nyande 10 avril kedan fasan umar wagole sita sidibe
jilli yo dum ko anda dum hakkude yimbele rimdaabe wajibidi sunahum fu teddina goddo
bane adama kay adna fu ana welto kay gam mirabe meden rewbe kay e worbe eda hani tinnade be bata tawangal do woni jokkude final tawa meden yalla dendiragu e gajade ana wawa jokkineli galleji meden di
ido jille holar hakkune rimdabe fe goto hana bonude dun non kanko Ben Sirif Jabate o hollitiri wiide andando kabaru fina tawa ka nyalawma handen o rimdabe wakkati fu o wi'a matan ana kaba do e tawede fu o wajibi sina yimbe kaldatan so pamra fu fota son rimdabe
hakkune mi kan en limnabe dame ana tedi sanne sabdena mom dan gorko kanko nati hone wayda hannen mi e makko kal nunta gundoji amen mi rabbe dame samoji men tomindura min ge mom dan gorko mi e mum me kawta sanne sabdena samoji men kalandura halaji nawdi sanne de du tawede fu o mom danno
Lady Malindi eren kaja no jilli hani wadirde hakkunde rimdabe didon non takitito wobbe kollitiri wiide
atnere jabbi den federation mali fuddi dartugul entrepreneur den non ndidugul do talking ay di ben jukitoto fa nyande 9 avril yu tiagal ko jagabule en mali be mbasi yade quarter 2020 fima futu dun no ben yitti e golle mohammed magasuba sabi mudun jati den no fedde dental sporter en mali ila mabbe kay utabe entrepreneur ben boydo golde o e wi kambe dunke kabar bolo on hal dum jote no andu sanna kabar bolo le runde afrika umar wagul ko ben ken fa sanko keddana ko hebani keddam ko mi ko fashini no
fedde sagon tonde supporter en wombe leedi malindi kollitiwide kando bamede kesson hani ko tay yo neddo jo andal tibordo mbodo jointinde bopi gadanoji le ko jabbino ko kedde mo kanko noddete Suleiman Jabate kanko laminde do fedde ko mo sifido hen
an hadi entrepreneur o lato neddo dariro mbabu halande sukabe gonga entrepreneur andando golle mudum sanne Abdullah wiide ko nyakata equipe o joni kala haldi lolirdo meneur
andabe kabaru ballon kollitiide o do entrepreneur kando bamedan hani ko teena andi balar le rumde afrique de kanye e leedi malindi drissa nyono andado kabaru ballon wori o hollitiide kando bamedan hani ko tey waylita no figol ballon mali gol wori fufota markude baddi
an hadi lato entrepreneur jokolle andando sanne kabaru ballon da Afrique ko hani fuddude tafonno yo teddugal hebe le dental gal fian huntane hore dun kabaru offensif yalla equipe on hebe nemdu bingaji kewdi
micite den wiide kanko Mohamed Magasuba be goldita be fu be joppama tiagal ko Mali hawano le matchingaji barrage coupe du monde Qatar 2020 kamdo lontude Magasuba o yewtoto yalla hon hanle ngaji eliminator coupe d'Afrique ko hani fidde leedi ko do arde hitade 2023
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Ay wa sakrabe bangal kabaruji amen le kireduji totu mahina hultama wiide ben hankasin kamyoji muudi hana fi darandi dande gudro nyande 10 avril mer commune o neldi brigade territorial buffalo be talkuru yalla ebe piana kabar mudun dabare e wi mer o yu kabaru ben sambindo telaji muudi do mbede do datidi brufuf bangal yawar sukabe lekoybe antimna kabaru ito kaytun do holta wiide ben suudu kaso o suudu kaso mabbe totama lampaji nanga jet ci kenya 10 avril dum wadi yeso hejabe lam gulirde humaninde hakkeji tomonte en cap dh ben wadi dokal ngal do faba kalisi ben ambassade danemark bangal famoko sakrabe antimta kabo jama hande mitonta do sa fufum ta do be madame 3w.tamagne.org mo do dum jamu 3321 do sere yotrame den magazine Sous-titrage Société Radio-Canada